World Bank, World Vision Uganda ne Vision Fund International begase wamu bakolere wamu okuyamba ekitundu kya district ye Kamwenge mu bugwanjuba bwa Uganda okufuna amazzi amayonjo, okufuna ebyobulamu ebirungi n'okufuna embeera ebasobozesa obutalwalalwalaga lwadde. Bino byonna bagamba ebimu ku byebyo ebigendererwa ebyokutuukiriza ekimu ku bigendererwa ebyolwasa ekyomukaaga. Bagamba nti ekitundu ekyekamwenge kyetaaga okufunirwa amazzi, kyetaaga okumanya biki ebyetaagisa abantu balyoke basobola okufuna ekyo ekirungi. Bino byonna Caroline Andama akulira ebyenkolagana eya Pearl Bank n'abantu yabikakasiza bwe yabadde nga aliko byatunyonyola.
In this partnership with World Vision, our role is to provide structured and sustainable financing to Kadwama to strengthen the management and maintenance of boreholes. Ultimately, this model shifts water management from reactive support to proactive, financially sustainable water systems. We are offering tailored wash loans that provides access to working sanitation projects like constructions of toilets. This product is available to individuals and schools, hospitals, SMEs, SACOs, and many others.